request na magang bayaphezela baphuma ama outer serious ukuthi wathi ba ama umanje ama rozontonto abodemvelisi ama Africa Day angithi understand ukuthi manje njengoba phethe isquadron ya baba pala washdala kanjani ngokora pasti baba sengokora bashage abanye babhuva angithi manje baba pala washdala ukuthi kanjani.
Jandi.